smokumziki.com.
Kama nakuzala una mambo mengi kichwani, kuna vitu vingine subiri tuke chumbani. Kwa nini naongea sana? Kuna kitu naofia, semesha kwa mpira hakuna nakufikia. Unamkesa sura, unamkesa shape, unamketa bia, vingine vinafuatia. Ukitoka ukiingia, sicho kikukuangalia. Cho kwanza namkuambia, minarewa na sizia, minarewa na sizia, minarewa na sizia, minarewa na sizia. Kila mida unanuna, sijui unataka nini. Basi nielezea unibadilishe dini. Nikupe mpelezi ya matupenzi lagini. Matupa maskini, nikupe nini? Mapenzi ya nalan dunia, mapenzi ya nalan dunia, mapenzi ya nalan dunia, mapenzi ya nalan dunia. Kwasa mispeti mabishano, minataka marijuana. Misitaki ukankano, mispeti mashindano. Tumana na kuficha kwenye mabano. Nimempata, kani tulisa wanku majani. Nimedata, nakaje nipo itaban. Bila kasi, minapata lasi uchan. Wasi wasi, kena nipage mapozalan. Napezi letu, kitenta wili. Asili yetu, usili yetu wawili. Napezi letu, kama mesali. Usifichue, tufike mpari. Na wambia, wapike soko sila linja. Sinteke, toko samini yofata basi. Unajua, yuma jikupa majiku jasi. Unajua, ila nekezi pata na nyasi. Unajua, yuma jikupa majiku jasi. Maje kuja sinajua ila nikisipata nanya tutu Mr. Kiko changanya mapenzi na pay pay Mr. Kiko changanya mapenzi na cash Mr. Kiko changanya mapenzi na pesa Mr. Kiko changanya mapenzi na mr cash tutu kama sipo na we nipo na chapo zangu kama sipo na we nipo na joshi kama sipo na we nipo na popo zangu 45 ghost jam na vacha vacha one wengine mapenzi unaitekeza jamaa one wengine masee unaitekeza jamaa wengine macho wengine macho one wengine macho macho. Tonto wap, tonto kenani, tonto kenana, tuka fanye ni akama gozi ya utak, tonto kewenyewe, tukarewe, mishale tukalale, tukalale. Wepusha washia, tumefuru kwa terewe, wekare tame tuke tuke kupeshia. Kama kulipa, gala masote yu, wekare tame tuke tuke kupeshia, kupeshia, tuke kupeshia. Tuche! So lazima sampaida, sometime tunakunywa vischana tu. Supaka tulewe sana. Au kam kuchulana, sio unakibuza, buza, 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 buza,
buza,
Mkona baliki na sisi Tumpedua tumshinte bilis Kisi kutu zima ndabu sinajins Watoto siko secha kuris sijisha uwe kila mtu kujue binadamu hawapeti matereo ya wenzao wanachokia fikao walipeta na kibao kuendekeza mitandao saifi mekula kwao nakutegemea familia menikechoka na kuegemea maidia kiongea kutezea miata kama nakosea makosa nisamee misiwezi kurudia sina gari nikupe nini tumechoka mpati pesi nipige chini mapenzi ya sari wanji wa kusini mapenzi kamari Washia, nimepolo kwa serewe Waitele chame chungi chungi kufesha Kama kulipa, gala mazote Waitele chame chungi chungi kufesha Buza, 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 One of the name of show, one of the name of show, one of the name of truth. Look at my sip on the way, when you put a book. Look at my sip on the way, when you put a book. Number chop. Download Kupitia. Show me what music.com.